Rico, just turn it up a little bit.
Yo, yo, 1, 2, 1, 2, let's go.
Mukachasu,
let me tell you a story.
Story Mukachasu,
SuitsCoop.com.
Mukachasu, welcome Mukachasu.
Panari panari niriko na chistori. Wangwangu wapa chiri muigori. Choka chena kufana enenze wavizwe. Mwembe mdipa ngoloko chwe chwe. Ninakula na stepfather elo kapokola. Washete ya papondi na kangu kukakola. Daily kagande nufani kutapirira. Elo kuinforce ya zemo mulifo karipira. Ok that aside umukumu kila banda. Ujamudala ezo vala tumasanda. Munzi wanse tezo yopa eve. Elo kwenze kuruma atiari na lilomba na panda. Thoke nze na viva na fapu ino viva kashana. Maka makachi babra ngeche zila kasana. Goma kusambela namba wano ni mahuhu chinazo. Nozola mubili wanse matatu. Guess what, chezu enda na kagai muhudu kapentene. Kamwana kamubusa wakupende. Kachakola kenzo enzako na chipenzi. Every weekend ni machius lezi menzi. Yellow kama zimbela machiki veli veli. Nikoyonda kumakalina bigi poti beli. In fact kama oneka ngaka na kwa shoka. Somalia and Somalia na tusi sitashoka. Mantambela story kwe yenda. Tintirintima danger. Baben manaya mbono kudia of course. Ndipova kosa fast ni supu ya maofos. So mwaila inetea the campo. Beto the same feathers daddy mafopo. Walai bilai muromancing massing now. This is when the story gets so interesting. Yapezeka one month later gelo wanamimba. Elovo icho sanavo mababra bajimba. Situ ya kaba beni kuibaula. Ndepe ya chia realize ati anafaula. Ma elo mudala wake mweni pasta. Ni mawade kuchechi ni disaster. Futi kusaidia gelo ni yoko sakendo. Mudala wake ni wavinyanga emu ya nandevo. So the only way out peni ni kukana mimba. So wangu wangu wanatiaba na panyumba. Hapa story nafika na kumapare. Umaziba cheda kine sinanyale. Ni sparky as usual take babra ashete si vintu. Elo mugae zafaka poka na mulandu. Kana mupingira chea tia chione. Nikuza kweze kantu. So fast forward imanje tabwele la mufuture. Baben memuma wona wolo ni wapusa. Sikuti ni mwa wewa matimba. Ganshi yopoti beni nitake babra na mulo wa mimba. Anyway, I'm Mr. Good Vibes.
Rico
Mukachasu.